enkuru ya Uganda irabudde ne sekulabula anti government singa kajitanda ne ise bagu lyeteeka eryogera ku bwetengerezebwa eggwanga lino eriyitibwa Protection of Sovereignty Bill 2026 ebyenfuna by'eggwanga byolekedde okukonziba. Mu kuwuliriza ebirowoozo by'abakwatibwako ensonga y'ebbaga eryo olwaleero banka ya Uganda enkulu ng'ekulembeddwamu gavana waayo Dr. Mike Atingieko wamu n'ab'ekitongole ekirwanyisa ekikukusa nsimbi ekya Financial Intelligence Authority balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka ne kannaako ak'ebyokwerinda. Dr. Mike Atingieko asoose kulambulula ku kabaate Uganda keyolekedde singa ebbago lino lifuuka etteeka omuli okuzingamya ebyobusuubuzi n'ebyenfuna n'akatale k'ensimbi okugootaana. Dr. Mike Atingieko alabudde nti okutabiikiriza ebyobufuzi mu byenfuna kya kabenje ddala kubanga Uganda egenda kukaluubirizibwa n'okwewola amawanga amalala bannayuganda okudduka mu nsi yaabwe n'ebirala.
To ensure that the bill is consistent with Uganda's long-term stability, the Bank of Uganda recommends the following refinements. 1. Affirmation of regulatory primacy. Confirm that the Bank of Uganda retains exclusive authority for the regulation and supervision of the financial sector, supported by Financial Intelligence Authority for anti-money laundering and combating financing of terrorism matters. These institutions already are operating effectively under well-established statutory mandates, and reaffirming their primacy would preserve the regulatory coherence and accountability, avoid dual licensing and inspection.
Gavana Dr. Mike Atingieko era abulidde akakiiko kano nti obwetengerezi bw'eggwanga buyimirirawo ku nsimbi kale nga kyonna ekiyinza okufiiriza gavumenti okufuna ensimbi eba nkonga ennene esobola n'okukosa eggwanga lino okuddirira mu byenfuna n'obwetengerezi bwonna ne buvaawo. Bw'ati awabudde nti Paalamenti tesaanye kuyisa tteeka lino okujjako okutambulira ku mateeka agaliwo kati okuli erya Anti-Money Laundering Act, Political Parties and Organizations Act n'amalala olw'obulungi bw'ebyenfuna by'abannansi.
Experience in other jurisdictions shows that it leads to immediate exit of the offshore investors, and when they exit, it means that we cannot fully finance our deficit through borrowing, and if we're going to finance, it's going to be through very high interest rates, and as they exit, it will have impact on our currency.
Abalala baleese ebirowoozo byabwe eri akakiiko kano okubika aba Alliance for National Transformation, Uganda Global Forum, Action for Liberty and Economic Development n'abalala nga bonna boogera kimu nti singa ebbaga eryo lifuuka etteeka ne lissibwako n'omukono gwa pulezidenti kigenda kuba kizibu ddala eri bannayuganda mu byenfuna n'ebirala.